Ingabe kaqhanywa ikhono lembambela lokuzishintsha umbala. Imbambela okuthiwa a cuttlefish ikwazi ukuzifihla ngokushintsha umbala ngendlela cisho iso lomuntu elingeke likwazi ukuyibona. Ngokusho komunye umbiko, lezi zimbambela zaziwa ngokuba nemibala eminingi ehlukahlukene futhi zingashintshela kuyo ngokuphazima kweso. Zikwenza kanjani lokho? Cabanga ngalokho. Le mbambela ishintsha umbala wayo ngokusebenzisa ingqamuzana lohlobo olukhethekile libizwa ngochromatophore, elitholakala ngaphansi kwesikhumba. La mangqamuzana anokuthile okusasakana okugcwele imibala ehlukahlukene futhi azungezwe izicutshana ezincane. Lapho le mbambela ifuna ukuzishintsha umbala, ubuchopho bayo buthumele umyalezo ukuze imisipha ezungeze la masakana ifinyele. Ngemva kwalokho, la masakana nombala ongaphakathi kuyandaleka, futhi le mbambela ikwazi ukuzishintsha umbala. Imbambela ingase ingalisebenziseli ukushintsha umbala kuphela lelikhono, kodwa nokukhanga eyobulili obuhlukile, mhlawumbe nokuxhumana nezinye. Onjiniyela baseNyuvesi yaseBristol, eNgilandi, bakha isikhumba sokuzenzela sembambela. Bafaka izingcwecwe ezimnyama zenjolobo phakathi kwemishini emncane esebenzisa okwezicubu zembambela. Lapho abacwaningi bexhuma ugesi kulesi sikhumba, le mishini yaba yisicaba futhi yendlala izingcwecwe ezimnyama, okwashintsha umbala wesikhumba sokuzenzela wabamnyama. Ngokukanjiniyela uJonathan Rossiter, ucwaningo ngezicubu zembambela ezithambile futhi ezikanywe kahle kakhulu lungaholela ekutheni kube nezimpahla ezishintsha umbala ngomzuzwana nje. URossiter uthi, izimpahla ezingumfuziselo wale mbambela, abantu bangase bazigqokele imbala yazo eshintshayo noma imfashini. Ucabangani? Ingabe ikhona le mbambela lokuzishintsha umbala lazivelela? Noma ingabe lakanya? Sesiphelile isihloko. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, sicela uvakashele ingosi yethu ethi www.jw.org/zu. Usuphelile imagazini.